International, Los Angeles, California, USA. Ndị na-emesi ife ike. Egwu ọmụnụ ka okwu ọsara ebe bubata n'ọgbọ. Jidekwanụ kunu ji. Oyolima. Lotiano Egwo monu kokwi osade bebu bianu Ekene de lonu nchanu Big Four International undio mandio ma Honorable Sir Dr. Solomon David Ogadema Ebugo Nzenwere akụ. Ezi oyi nna m osito sadebe. Onye ọma n'okwu ọsadebe kene. Ọ ga-abalị. Amuludunu State of California. Nwoke ọma n'okwu inekene. Baba Ade James Amuludun State of California Oga Balio Solomon Azuama International Promoter Unyoma no Queen Kene Noga Balio N'Obichukwu ka mo wete ka anyị bata na Sabadonu. Nna bi mo weta na afunu. Egwu ikpọlụ mo bịa ka netinu. Ọnụ omi na alụ na anyị na afunu. Jidekwa ka iji. Moweta Co-founder Odogu Entertainment Baba Alaje Unyoma no kuyo sadebe kene Oga Baliyo Oyolima Kenechukwu Ibedi Creative Director Odogu Entertainment Asaba Onye ọma nke ị na-alụ na anyị fụlị ahụ Okwu Asadebe Kene Bogota Colombia ka anyị nabata nụ Oke mmadụ ka anyị chọlụ bịa nụ Onye ọmọ ọlụ ọma anyị dị anyị sọnụ. Lucas Silva Bogota, Colombia Kino Palenque Records and co-founder Odogu Entertainment Onye ọma Jisike Okwu Ekene JR Fashion, Los Angeles, California. Onye ọma n'okwu ekene n'oge abalị. Ọgụgwa Iwelu. International Music and Film Impresario na Chicago, USA ka ị nọ. Onye ọma n'okwu ikenelu. Fidelis Mazua. Gentleman Ila Delta State Kisiege Man America Kino Unyoma no kuye kene Iga Dilanyo Ezi Wadne Chiamanu Nefunu Olo Mwina Luno Kuilo Tanu Unyo magine zinu no yigadinu Uzo chuku oko Chiaman Omoka chie Ndoli kisieje Ezi wane no kuyo sadebe keneo Ezi mwane bambo yikadunu Mwane madaburo yianu Onyo maifilulu no kwine notanu Stanley Emeka Osai Bomboy Mwachine melu Onyo manoki mwane nekene Noga bali Chief Ifani Okongu Obue Finzada Chie Nsukua Batete Kisieje Nanambra State Obue Fionyo Mano Kuyo Sadebe Nekene Noga Balon Ginezi Nunoe Ijele Amichi Unyo manu kwe keneo Noga bali Upright no kweazia Big Four International Ndiyo man, ndiyo mama Oka niru puli cheka mwe Ndiyo man, ndiyo mama Nisi unonchani nenu Ndiyo man, ndiyo mama Kwa nikenu Ndiyama ndiyama Niru niru kono gaganu Ndiyama ndiyama